gaone wage na Yesu niwe wambitie ambie nutie ndanzi no yoka mwana onaithe Yesu ambie loma wa musologo kanenda ugotoma goma netwa eriboti siake Yesu ambie loma wa musologo kanenda ugotoma goma netwa eriboti siake Ange magambe ange wamba isyo bongo matome dwene satani mandole ngondi kaine Ange magambe ange wamba isyo bongo matome dwene satani mandole ngondi kaine
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya Satani we mosinde
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya Satani we mosinde
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi Satani we mosinde
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi Satani we mosinde
Mwethe wane wometani Mwibanganya ni nandansi Newa wao mwinena Ange makazi ambadhi Tuekunazi andansi Mole tuekubena siri Naicho wana andye meabo Ange makazi ambadhi Tuekunazi andansi Mole tuekubena siri Naicho wana andye meabo Kita anao zango na Nyende onjale Nondo nekinengo chakwa Eka na inakwane sunge Kitano zango na nyende unjale Nondo nekinengo chakwa Eka na inakwane sunge
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya Satani we mosinde
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya Satani we mosinde
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi Satani we mosinde
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi Satani we mosinde
Senga munonye Ina Yesu ni wambiru uke ni mwini ye Ola zeka uzini wake Akana ina gawa ya ndotu wani mwe
Neni wawo mwilonza na ichono nieni wete Zingi nite kasi ya medho inange yanga iya ndedye Umana mbea winyo wako wako taya Nethe dobi tisho mbinge yona musine mandeile Umana mbea winyo wako wako taya Nethe dobi tisho mbinge yona musine mandeile Rojo mbinge nge wazi wona kiyo Njola angone kwa kwa nangazi ya satanya sindwe Rojo mbinge nge wazi wona kiyo Njola angone kwa kwa nangazi ya satanya sindwe
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya Satani we mosinde
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya
Shindwa
Pepo mbaya Satani we mosinde
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Shindwa Imbelesi
Shindwa
Imbelesi
Shindwa
Imbelesi Satani we mosinde
Aloma, bo solo mwe, mwana mwalime,
mogolo, mogolo.